Yande joni tori min taji sappo e joyi wakkati kokkol habaruji e fulfulde studio Kalangu. Kori jawone moda hande sembe habaru min ndara filla beynugol ko buyti seeda kalayi e dar region mo maradi dundu kondani wonno ko horejo kawjinaado filla cella rewbe sukabe mo region mo maradi hali wakkati o landando filla ko darta nyalande itanaane gam batte hojugol safareji ko faddato beynguji non nar filla ko dart ndena gallure nyemedu kondani yi ama ko samti seeda kala on nana yewtere min jewtidi e fawar jondu kondan horejo wuro kwarteji do na gallu nyeme hande yewtere men pende studio kalangu dartna filla ono ko fufete ko te algeita ko wowano andade kondan leydi manga in the region mo difa on nana kandu kondan kormu e mafari mu ko djian hirte modon habaruji di hande ni min Sumana Amadou ko janganta on di yerno kaldurumi ni endani no taa do filla ko darto hono nyalande itanande gam batte hono faware joni filla beynugol e le duniyaru dum wonno ga e jego leur septembre ndu enda hitan fe dum wadem to enda maradi hisama ko tawa beynugol rebgol endani jippeke seeda e le ko wowno dum ko andano dum endan dum wonno ko faware joni biete do Ibrahim may kaka latir kanyon kawjido filla cellal sukabe rewbe to enda maradi o hali e do inde ndedo nyalande itanaade gam batte hono goldudu e kulle latide do kondo parto be ngudun enda du o hali do Mohamed Mamma
d'une façon générale la situation
le jewama farno kuje den fu bayle hebama der mu do don miccito limore wadanonde der dubu jinaaji didi e sappo e didi wiama ko region maradi on buri beingu debbo goto fu bibbe jeetato wodi ko hisa ndara der dubu jinaaji didi e sappo e jeetati dum kompintinal wadama hebama ko debbo fu no wodi bibbe jeego den on jii ko won tefe dum no yida hewtede kan woni debbo fu tori mu ko buri bibbe ngoyo wodi dukkinije paddotode beygudem bolum won hokke der lokotoroje region dem fum burda ndede den ni woni kinije bitede pilil no wodi kawsuol gattetengol e bandu jomun torimu tugal majju no wodi e fahande kamsuji ko rewbe e worbe gattata torimu den do no wodi
masculin et féminin
fedde on faarjo loktorobe de duniyaru kaindu kondan kali be chapeke be ngadi waytanu yaade kulle ko won watta enda ni magaria le region mo zender har fille chukole ko jottaki dubi je gonko no mayre no boniri be bi nye nyaloma goto fu no wad chukabe sappo ko maato endan dundu kondan ko heewi mudu fu jonte pabbe de enda gonno chatti mu en sanne sanne chagal majjundu kondan be kolli be biidu no wodi sukabe latibi kondan welabe don be keba nyamri ko lati ko nyiwato balli mudun en e ko sellinte dun en kambe ni fawarjo fedde hono loktorobe duniyar be enda kambe ko e mabbe e be joggi ko watta sukabe kebe jeddo e chapan tatan latibe kambe gonno kawji har fille ko darto hono rendugol mudun en kanyu e safareji mudun en der mabbe do kondan kebe do jeddo be enda du fu hono sukabe latibe tawabe e do sadorma e do chatte na wala sanne nonne har fille ko darto de nagu du kondan ko wonon tewte do na gallu nyeme dum wonno hono wallude himbe har fille ko darto wujjobe naato be no faso himbe laabi no bari himbe hono wakkati mo fawarjo ni hono horebe region endan wadi dabare majjum dabare o nafi sanne do fille ko darto hono wonto te himbe rene ke fawodi dum wonno ko Dawda Amadou Ali kan wonno fawarjo jowro urete ko kwarteje do na gallu nyeme o halini bandimi Umar Hamma ciagal mudun wonno ko fawarjo ni mbitedo Idrissa Sambo goto e jottoda de mako fille ti de fulfulde
hande dum waylike wadi dama gam hande ado waa hukkade suuduma mabbita suuduma say weti ananta olko jemma fu min nanan himbe nangama den wakkati ma bandiji don gonno nange caka jemma diddo yino piloto fu do patan gongaabe ben en ben nangan niddo gam dum uyti joni hunde fu ko gidan wada fu talka ko wonno wada dum talka ko woni bone fu be durwa be liba talka ko durol goldo yi akabe nodde be kokke cede be kokke gollal dum wonnata leydi
nonni fawar joni to enna leydi Mali ko to himbe sappo edido kay woni ko mbara be du konnal fujja kana e lenyol peldi ko beten bella wadebe dum enda latike de konna war horde wadaina ni fa hadde kero leydi Niger e leydi Menika kiloji chapana e joy e wuro ngon enda mango ngon be bi don enda won ko himbe enda tawa yorno kabaruji goddi hono jiwdi ton enda ni hada to enda Menika tonda ni ko min kemi nani farfilla hono federation MSA latibe ka en du kondan hono fedde non latinde kandu murterno enda de azawa kany won ko hali dun do filla kadu wonno ko fawar joni halaka himbe barabe endan hala nani fawar joni habaru ko kettin non tawa du konda ni hono sawar minister rubi jojjinal atalato endan hoji labi kewdi dermu no tawa e do filla hono fawar jom moytugol kerol conseiller en wombe to endan tagazar region motila beri kanye fawar jondu hono ittugol maire en der golle mudun en dum woni maire rubbe go kagina maire mo loga dira bodu konda kawni maire mo harkanasu oto du konda maire mo chadwa kanyu e fahande maire mo gote be fudu konda gouvernement hisakina ni himbe no latibe golle mabbe be golle no de bodiri be ngadi den e bonandaji har filo kondarto har kalisi e jogogol jawdi enda dum du konda ni yerno hande norde holliri wiide ke himbe no lati wakati be ngatto kulle de du e be kawri himbe latibe jabobe cede le maire ji di enda e lumoji di enda dum ne kay du konda be jamama ko to tele neddo fu habba ne ya yoba cede e lunja ma kade sabu de jama made en wa yottinde dum e nangol nani fawari jondu konda ni eden goni le habaruji di enan tawa CNDP kam wonno hono fedde to himbe politique hawrto no kalda dum du konda partiji non ko haldo do mudu nyalan nyande be ngadi joddal be kali do filla ko darto bata keji daroji cubaake leedi men Niger ko haani mojjintene der mudu ko haan den ne kay gobbe fa woda ciagal mudu hawrine wadi timmi taama do partiji gubal di gala e laamu di enda jahay potto e batu om dum wadi ko faande brigira fini horejo gomnati leedi Niger kam on horejo CNDP on du konda o wi on wanno dengal yaade himbe garaybe dum won gubal parti di gala e laamu no waawi sigilaade ngarta fa himbe jeewa do laabi din ko waawi moƴƴine fa woɗa nani ni seeɗa le haala ko haali kanko Brigira fini.
Les portes sont ouvertes s'agissant
dambuli den fu no mabbita do laabi nafoji laawo laamu kawjingol cuɓaaki ngol abdamin calaaki wiide ko do laawolngol haaltaake jon o ko haani ni woni partiji politique ɗin fu ƴama hawrinde yawde waɗe dow mum kanol ngol laawol no woodi anniya wonƴiteede nden ne ɗum kay fille jooɗa kaalen ni watte nden ko narrar file ni ko partiji politique ɗin kalda do laabi kaalaaɗi ɗin mo hen noon fu haala ko yi'i nder min ngala fuu saɗorma far joɗa kaalen do laawol kawjingol cuɓaaki ngol nden ne ɗum kayno maɓɓitol hawrinde ni non mi yiɗana mi famtina bandiraɓe amin guɓal partiji ɓe ngala e laamu ngal ɓe paamana ɗum
ɗum wonno haala ka Brigira fini hoorejo gouvernement haali ko bandiraɓe amin ɓe wadi sahel adani komin jeyi min keɓoy taamadu min endu studio kalangu noddi Oumar Dogari député goto jaaɗo e parti mbiyete Lumana Africa parti ɗi ngala e laamu kano woni o jaabaki hunde fu dow fi oɗo nonni fawari jondu konda ni hono CSC kawo fedde leydi Niger hawjinde filla moƴƴinde kokkol habaruji e tokkol mudum fa waɗa kandu konda no tawa fuɗɗi subaka hande o enda hawrinde mudum nde wattu lewru warre lewru hawrinde waɗode balɗe joyi nder hawrinde kono ɓe kalan do kulle kewɗe ko to toɓɓe jeɗɗi won ko ɓe toɓɓana ɗum no ndaara dow filla ko darto sawara joƴƴinaɗo e dow inde hono fawari jondu yeytagol kulle ele nokkuje kokkoje habaruji nani ko fa hande du konda mbiteɗo sani Kabir Lato horejo CSC enda haali wakkati mabɓe to hawrinde enda bandi min du fawar jondu asumane sina hojo hala ka endam
examen et adoption du
arande yewtinade tabbintina dereji golle gadaade lewru uttu hitane duubu junaadi de sappo e jeetati den didabel hettinade habaruji do golle fedde CSCD tatabel yewtinade tabbintina dereji joddinol komiti kawjido goynaaki are nayabel yewtinade humna laabi adaadi do filla carte golle kokkobe habaru joobel yewtinade dereji kawjidi laabi kokkol habaru e gadol carte golle mum jeegabel yewtinade laabi kawjidi battitol na kokkol tesam radioji den jeddabel yewtinade jamde jaabu
septième point sera consacré aux questions diverses
nonni hono fedde hawjinde filla ko darta yoltude kulle jooɗina yitugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe nder leydi Niger wiyetede CNDH wi'i kañum on muuyi naatude fawar joni hono hakkunde fa hande gomnati leydi Niger kañum e syndicat jangguino mawɓe leydi Niger taaɓe e murter golle alle kulle mumen ɗo ƴami ko laati gomnati du konnani daraki waɗaniɓe no ɓe jirni enda nane CNDH o enda haali ɗum wi waɗan ɗum jon o sey min jeyimin ƴamoye lekkolliɓe janggoɓe mawɓe du konnan ɗum ɓe jii ele haalaji ɗi enda nani ko fa hande mbiteɗo Arifa Hassan hoorejo mabɓe haalani bandi min mbiteɗo Muttari Mahammadou.
Andi nore weltare ko fedde CNDS watti hundu komu nder filla kan fadde sador mon hebala mosola kanto dum podaagu tawangu hakkunde sendika janginobe mawbe e gomnanti sabe kulle gonko sendika on jamti de gomnanti wi minister hawjinde jandeje mawde den to jamru emun no hani tawe kedin tino labingol se wadama nafa sarusi wana gam gomnanti no yidi wadde kedin tino labi watta di nafa nimbe fo mine universite monyame no dangal amini woni gomnanti e sendika on be jodo e kalda be pamra heba universite ji din pudda jande
pour que les universitaires reprennent.
Nani wantiri ele lumoje hande ngallu nyame fuko heye funet na yatamati je keche eno kiewi ndermuni tamati bote je goltirte le file li ordo ndu enda. Hundu ndu konda nko wawana yi edi sani sani sile ndungu no enda sana chedu e dabune. Ndu ntawa adu konda se endari dupe mbi iho na andupe holi wide ke tamati le kuhewe mji watina na Nigeria kanyo Burkina Faso. Kano wani ndemete ele dime Niger kete no enda kanyo mpuri welda kanyo mpuri wade yeru na habaru o wardi. Nani ya utani ruke yatu Adramani ya wade do fila majumu.
Tomati o imo itio e Burkina, Nigeria e Niger. Ama mo Niger o mpuri wode e dude. Kanko du mpuri goli dirde. No wodi tomati itete o koni zarmaganda en emo nimpe chagal mayo ngatata. Kwa hirna ntasa angal ni wani budi kebetati ndemu gola takenu ndirundungu saito wakati o witi. Ama unwaileke joni. Wakati fu imo hebe. Kwa ni luka chi ana atana dinsu.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger.
Na wantiri harafila kwa ndarati yotele mpindo enkali hala algeita huu nanko fufete eno kwanda nino wel na batuji ndar lady manga rejo mo difa. Nungwadi kwa bandimi mbiya tele Balkisa Hamidu o yehino harton le departement mo gingimi. Nokto yewde mbiya tele abba chari latido or abba kari. Abba kiaar nino ni lati do kan ondu no fufana algeto enda halna mo mafari majjum kany e darja majjum
der departement gingimi region modifa senino wodi hunde ko bibbe wuro ngon jidi sanne fu algeta non sabu kanjum himbe belnirta batuji mudum dey dume sendir algeta wuro ngon e dito kettini abba kriya pio algeta der gingimi
abu kamanya gama
to neddo fufane algaita saydo tawi misali sudu lamibe ka en pufantegal jamma alkamiso fu say min ja faada lamido min kiranam gadam de goddo noddimi batu misali dewgal say min ja min pija worbe rewbe nata bama
butane tuna rawada mata da maza hakanan ne
dume sendiri algaita gingimi e algaita gom
wannan dogo algaita
jutungal gal kamaru uwi wari do himbe kamaru e chaadi ka en pufanta lamibe mu gal bare bareebe galdu gal da
on do nudun na on natu tanom
mironai higira ku ni wattikam e jande tawami wakati jehumi wuro higo am fu sai mi adam indu mi fufa fa baumi mi hiidu to be uwi batu ibe gadda mo e sanne ibe ko karakan du he majje sai bu pumi jande am natun
sarobe mondukai
wayo
hey wakati fu ibe tawa e kundule mabbe sai ni de cuudimi komi ya
nde puddudon golle den
kayi wajun 40
wadan dubi laso didi e ko deki illa kono biafra leddi Nigeria warde hande to mi nodda fu mi do ya denne dum boyi hande
kada di woni ba
on nani beldum majje
yo muna ji dadi ma tun abun Allah ya kadara baka
yettore Allah mi do nana beldum majjun sanne bani ko degom neddo heba degon du se munya alkamiso fu demin jeyi faada lamido miden challimi der piol algaitagal mi yehi leddi Jamus kuduwar Alger e Nigeria denne yettore
Allah de to alhamdulillah
sukabe modo ekitake golla galna
to sukabe handen gidana janga goto ni fuddi wala du nomi wadai amma dum hippurimo dan Allah watta baka makko darma
Allah bai sarabon shi ba
do wonɗo habaruji meɗen e fulfultili yewtere do filla pufal geto en nanni asumane sina wadda ha habaruji haw sankore horiɓe bandiraɓe wadda e ɗemle koriɗe assalamu aleykum mbalen to jam waɗi